abawala bangi bafumbirwa oba ne bazaala ku myaka egitanna bakwetuuka. Tumanyi nti ekyo tekibaawo ku lwa kwagala kwabwe. Bangi olumu baba balemeddwa okusoma, abalala baba tebalina kyakola. Nga bumanyi nti ebiseera mu disitulikiti nyingi nnyo omwana bw'ayisa omukono ow'obuwala kitegeeza nti nno ajja kumisinganga okusoma kuba bangi tebalina sanitary pads. So buli wasibe waka ate nga yayisiza n'omukono kitegeeza nti abazadde naddala abo abalina endowooza efumbiza abaana nabo kiba kibawadde olukisakisa okufumbiza oyo ana okulaga nti nakuze. So bonga bo njagala bamanye nti bonga abakyala obusobozi bwabwe bwe bumu n'obwabasajja, ate ebiseera bingi abakyala batusinzaako ne ku busobozi mu ntegeera, mu bwongo ne mu bukulembeze.